izikhonike zokuqala isahluko 3 verse 1 laba bangamadodana kaDavide azayela wona iHebron izibulo nguAmnoni kuAhinohama umJizreyelikazi owesibili nguDanieli kuAbigayili umkamelikazi verse 2 owesithathu nguAbsalom indodana kaMahakha indodakazi kaTalimayi inkosi yaseGeshuri owesine kuAdoniya indodana kaHagithi verse 3 owesihlanu nguShefathiya kuAbhithali owesithupha nguItereyamu kuEgila umkakhe verse 4 wazalwa isithupha iHebroni wabusa khona iminyaka yesikhombisa nezinyanga ezisithupha eJerusalema wabusa iminyaka engamashumi amathathu nantathu verse 5 yilaba azalwa bona eJerusalema ngoShimeya noShobabi noNathani noSolomoni bebane kubatishuwa indodakazi kaMiyeli verse 6 noJibari noElishama noElifeleti verse 7 noNoka noNefeki noJafiya verse 8 noElishama noEliyata noElifeleti beyisishagalolunye verse 9 bonke laba bengamadodana kaDavide ngaphandle kwamadodana ezancinza uTamari wayengudade wabo verse 10 indodana kaSolomoni yayingu uRehobowami nguAbhiya indodana yakhe nguAsa indodana yakhe nguJehoshafati indodana yakhe verse 11 nguJoramu indodana yakhe nguAhaziya indodana yakhe nguJowashi indodana yakhe verse 12 nguAmasiya indodana yakhe nguAzariya indodana yakhe nguJothamu indodana yakhe verse 13 nguAhasi indodana yakhe uHezekiya indodana yakhe nguManase indodana yakhe verse 14 nguAmoni indodana yakhe uJosiya indodana yakhe verse 15 amadodana kaJosiya izibulo nguJohanani owesibili nguJehoyakimi owesithathu nguSedekiya owesine uShalumi verse 16 amadodana kaJehoyakimi ngoJekoniya indodana yakhe noSedekiya indodana yakhe verse 17 amadodana kaJekoniya umthunjwa ngoShelatiyeli indodana yakhe verse 18 noMalikiramu noPedaya noShenasari noJekamiya noHoshama noNedabiya verse 19 amadodana kaPedaya ngoZerubabeli noShimeyi amadodana kaZerubabeli ngoMeshulamu noHananiya uShelomiti wayengudade wabo verse 20 noHashuba noOheli noBerekiya noHasadiya noJushabi yeseti beyihlanu verse 21 amadodana kaHananiya ngoPelathiya noJeshaya namadodana kaRefaya namadodana kaArinani namadodana kaObhadiya namadodana kaShekaniya verse 22 amadodana kaShekaniya uShemaya amadodana kaShemaya ngoHathushi noIgali noBariya noNehariya noShafati beyisithupha verse 23 amadodana kaNehariya ngoEliyohenayi noHezekiya noAzirikamu bebathathu verse 24 amadodana kaEliyohenayi ngoHodaviya noEliyashibi noPhelaya noAkubi noJohanani noDelaya noAnani beyisikhombisa